mako 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 mako. Iambienzi nitaweza kujitoa kweli. DJ Vinya pose kitoko. Uyu zilekwi ninu hapa Kenya ama Jupiter.
Aiyaa.
Nitie ni takisi, nitie ni takisi, ai.
Five Star Music.
Ulaisi leo ntakuwa bize. Lazima ngombe itatoka zize. Jumini bad bwana saka kasi. For me kijipa nita.
I feel go go and gang my shoddy. Never piggy jet easy, what do we moshi? Le yo kikong, ye kuravile ntanguru mama hali utadhani moro. Le yo wasupu atajua mbona mihu cheese. Musikari sindi kombo na juwa tu watati. Kaki wete nta run mad, vitu ni hatari. Kusina ego ntaweka moho, kisha ni flee. Hey yo msupu unaitwa nani?
Nani?
Apana dance juni na maganji.
Ganji.
Neza kwayo otile brownie.
Brownie.
Niku tingisho juwe mini nani?
Kakanto, mimi ni babi o, chake medallion. Nina maesko pa shinda pablo. Nina maganji joni ite mario. Bila kujali no, shika ma antidote. Wameni tina Kenny wapa yeka hawa yo.
Eat a taxi. Eat a taxi.
Need a taxi.
Eat a taxi.
No vile kuna goke juzi endi kwa office.
Eat a taxi. Eat a taxi. Eat a taxi.
No vile kuna goke juzi endi kwa office.
Woo-wee. Twitch mkale. Napita na haka na pia kale. Napenda ngazile mafigana nena. Na usini change kapo bibana nukia jo mapesa.
Mapesa. Kuna vile kako chonjo. Na pia kuna vile kana donjo. Kana dai nika peleke tu kwa lonjo. Lakini kuna vile nimekazwa na mukonjo.
Basi bro, ita taxi. Nika peri peri utadhani bobo shanti. Tufike makejani alafu tukazi seti. Nazikisha tushika tuanza tu maimete.
Ni nini unangoja?
Ita taxi. Ita taxi. Ita taxi.
Ito vile kuna kuke juzi endi kwa ofisi.
Take fine girl, I'm the guy na. Akiwa a dog, mwele designer.
Sina budi na buti kafe mikoti.
Bang, 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 toka leo mpaka joke. Sopa na kaza fupa na sina pupa.
Your target lazima bazooka.
Bali amekapa, amebarikiwa eh. Sibia mina weza barikiwa. Niko na jambo, moja diambo kama radio. Akishika mo mara saba niko radio. Tam tam kama vera akiwa choko. Waita, leta mbili niwe rochu.
Ai, musinga naona kama hii. Ai, imeniweza kabisa, 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 kabisa. Siwezi kuendesha. Ni itieni takisi. Nyinyi ni itieni ka. Ni itieni takisi nyinyi.
Be a Bob Jamie.
Ai, ya. Nitaweza kujitoa kweli.